En tawda yamde joy mintaji sappo e joy woni ko vitari dande studio kalangu kettini don ko min Omar Hamma waddan taw kibaruji di e fulfulde nani ko e majji nani pompi ndi am podo no wattan nimbe mo yantala gallu nyame on fadda ka golleji mun alla e ndi am mayo natudan fajartini haddi hande subakoni ko secrétaire général ministère hawjinde filla ndi am e labale yeyton e famminoyde ɓiɓɓe wuro ko ndiyam wawa taccude nder gallure nani natugol nane mbiye maɓɓitigol jande le jangirde université Abdul Mumin ko wiyano no fuɗɗanno nder jeɗɗire nde ɗum wala ɗon batte jangoɓe université ɓe ndesi talkuru murtere gam batte Allah e ndiyam tawaɗan nder cuuɗi maɓɓe ɗi ɓe jangirta on nanan ko secrétaire général maɓɓe fammini nonni hande yewtere meɗen pindirani yatana haalo a do lawol nyame hamdallahi laatigol taƴi koye ɗum ɗon torra nimɓe sanne ɗum to illu alal bittigal ngal no kodi jamirtemo balɗe muɗum ni joni ko ɓiɓɓe wuro fownde maayo ɓe ndiyam nyaami no tawda nder saɗorma keɓol ndiyam jarteɗam nder bangeje goɗɗe a tawan sukaɓe rewɓe worɓe yahde yeyraɓe mbiyen no jogii bidoji ndiyam litereji ko nogay e joyi ɗum dowmude leere ko keɓa ndiyam ko yarte fi o do sattani rewɓe sanne nani ko woɓɓe maɓɓe kaali do majjum olivier sokba wi yewtide maɓɓe
wallay irgirbi hinsene
wallay balɗe amin tatini komin gonminen gi'a bone ɗo ndiyam nyaamimin pompiji ɗin dow ngala ndiyam ɓe ballamin ko watta min keɓa ba ko yarti illa subana min gonminen gi'a bone ɗo mi heɓay ba seɗɗa ba joni himɓe gommi miɗo eela ɓe kokkayam baabi doru worruno mi heɓa komi yahata mi defana sukaɓe am bottari illa gattol salat gommi ɗo mi heɓi mi hebbini bidoji nayi joni mi wartana fami ɓeyda to minen kay illa demmu joyni min connanti ba joni do non min connanti dey cottoɓe ndiyan kay no sonna bidoru worru baala suuru
nani faade mbiyen pompi ndiyam poɗo no wattana nimɓe ndiyam mo yantala gallu nyame on ndiyam maayo nyaamiɗo ɗum saabi ko ndiyam tacci nden noon secrétaire général ministère hawjinde filla ndiyam e laaɓale yehi ton hannden subaka o o haali du e wiide ko ndiyam jarteɗan taccata ley gallure nde gam pompi ndiyam moggudel on no ɗon golla saybu tan kadi secrétaire général ministère hawjine filla ndiyam e laaɓal nani ko wi asumane china domaji
particulièrement la station du yantala
pompiji ko yantala ko laati ka en woni ko fotto ndiyam ɗan wattana himɓe nawtoro ɗon enɗan kañum woni ko yooli nde wonno ko golloɓe fi ndiyam sen ɓe jeeɓe paddowi ɗum ɗon du konna hokkanno himɓe fofde mawi gallu ñameɗo ndiyam le ñalom no waɗa métre kippu ujunaji capannayi e joyi ko ɗum wattoto jonka hono nokku to ndiyam ɗan fotte e hormo e mawi to ɗon du konna fu yooleke min keppuba yettoa to woni ton ndenne kanka e du haɗay ɗon no golla noko hokka kanno ñalowma ko watto on métre kip ujunaji hembre yaade ujunaji hembre e sappo jomin gominɗin kaalde himɓe campagne ɗiɗɗi sen kañum e spain ko watta ko tawe ɗum waɗa gollal lobbal fati ndiyam ɗan jaccan himɓe gallude ñeme nde
quel mesure on va poursuivre l'alimentation en eau potable de la ville d'Amiens sans avoir de rupture
altine jeɗɗi lewru septembre ƴaɓɓiɗo wiyano jande no fuɗɗete nder jangirde université Abdul Mumin mo ñamay on ɗum du heɓay wadde yerno ministre kawjiɗo jandeji mawɗi on famminiri amma ba ko ɗum da dekotoɗo dow mawɗo jangirde université Abdul Mumin on wi fuu sigilama puɗɗol jande tan doma sana ko jangoɓe université ɓe ndesino talkur murtere ko balɗe tati nder ñameɗo kettine professeur Saybu Mamadou ko wimi selde jiidomaju
fedde
jangoɓe université Abdul Mumin ɗo enna gallu ñamey ɓe naati e murtere jande ko balɗe tati ƴiwde altinaire nde enɗa jonka seni jangoɓe wala kay jande wawata laatade sowona noon minen kay ɗo enna min cigilake fuu min gaɗi sigila e dow fino jande hani yaara hitani hikka fuu janguinoɓe laatiɓe yehino dow filo tewtol bakka ɓe ndu konna fuu garti gam min jidana min kam min timmina jande ko lebbi jeegon cagatiddi enda ko haani hanta lewru décembre gam no haani tawe lewru janvier jande hayrnde na fuddan farfilla ndiyam dan dan naati le l'école don dey dan naati e le classe to jangete ton jonga hono sadal ma goddo ka wonno himbe latibe ciudi mu en chami ngadda ngata le classe di bendu konna fu be keban to be koti be jodawi dum fuddum warta no haani
e
no
wodi peut-être ils vont prendre le temps de se reloger et tout va redevenir à la normale
hedde to fedde ardangal sukabe jangobe université on o wi fu sigilaka faga sifawi e jande fuddita yerini na secrétaire général fedde ardangal on wiri o wi dudal ciudi mabbe be jangata le mun dum fu ndiam no tawa der mum dum sabi ko be desi talkur murtere ko balde tati hadi jande fuddanoni kettine nanen ko albade Omar secrétaire général INU vi fanta shams
rien que bani kenga min jehi der jangirde janga ekitaki loktoraku do der université Abdou Moumouni mo nyami gam wurtinoide are sarusi kawjido filla yewtinaki ibbe nyawuji handen ni de en dari ba suudu jande indiranu amfi 1000 place diyan nati hanadu kayru tan ba ciuroy pharmacie hôpital la morde diyan nati dum en dalila diyan dandu wadi ko min bi ko jitaki jande wawa wadede balde tati min kokki gomnati durwa heba mosola ko watta ko jitaki jande kin wado hanadu min chalinon ba ni ko ardido jandeji université wi'i ko to jode jange diyan natay ni mbawa jabi ko jitaki jande kin wadi gan nokkuje den ke jorta den wodi to himbe jare jangodu sebe kalanam amma minen fawarde hande min gi ayno dum wado
Sarusi kajido fi sukabe mburnda rewbe mo arlit region Agadez nder dimamu golleji mo wadi andini e wide ko sukabe be keginaki chapande njetato hojani teddengi nangude lewru janvier warde hande on be sukabe du warbe chapande njoyo e dido tawa lemun rewbe sukabe rewbe nogay e njetato kettine nane ko derketer o sarusi bietedo Kadiri Hayatu famini Usman Umaru
de zero a mondu
ben jottaaki duubi sappo e jeetati warde ley suka ben do min gommi den ko janete dengi wallutide nimbe har jamirooje hakkiloji yaade to saaroje mabbe kambe sawrugol do ko yaawi wartirde be le koreje mabbe didabe ngel dun jewtana na sukaabe wembotobe misali ummotobe Niger warde Arlita ma tefobe nata Algerie e Libine no wodi soccitaabe be duudal mu fu sangari arlit latine no kure to fotteteno to tawda sa dorma sanne nangude janvier warde hande min kebana sukabe chapande jeetato ko worbe chapande joyo e dido rewbe no gay e jeetato sukabe be jottaaki duubi jeegon min kebana sukabe jeegon duubi jeegon warde duubi sappo e didi min kebi sukabe sappo e jeeddo de jottaaki duubi sappo e jeetato du min kebi sukabe chapande tato e joyo
35 kanfa
nanne bi e nyaaw ko era wangi nder duude wendu lakke chad dum wari du bibbe boko haram ko duude yerno siddik abba jon andal do fi bibbe boko haram e nokkure de wiri yero doni o famminiri o wi pelle pabatobe ndarobe fabede no kani wallude ko hana nder nafaka boko haram tan amma gam redude nimbe tawabe le nokkure de kettine nane ko famini ternan fuday Ahmed Domaj
kolera nangino goto goto fuddam dengadam serabu gum wangi jonke do duude kewde tawade der jungo himbe boko haram wadi sembidu der nangube goto goto ben wadi maybe amma hande nyawgun no donno wara himbe burde arande bader himbe boko haram ben wadi sappo e ko deki maybe labi lamu jinganoji hakke bibbe adama der duniyaru bi ay dun salo nyawtude neddo fu bade o bondo den wado denne min he gide am no hani non dum durwa himbe nyawtu rabu kolera gudu hela ganki e tawaka e juude boko haram den to himbe mun nangu
e do lawal goto gol doni bi e nangude nyalande hande de tawede de nyaw kolera o e bar goto woni wangay to ender de region difa yeru no horejo sarusi kawjide cellal bibbe nimbe de region famminiri hawrinde horeɓe leyɗe CDAO wande jeɗɗi lewru septembre wittindu ɗu ɗo nder Ñamey ƴami soogeji jippinɗi laamu sappo e jeetati lewru utti duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ɗin gatta hoorejo leydi moana soogeri noon ɗo yaade sappo e joyi lewru septembre. Yerno Bobacar Bokum jon andal dow laabi politique on wiiri ngol laawol CDAO no torran ɓiɓɓe leydi ɓurde soogeji ɗi. Nani ko wi ternan Fouday Ahmed e Thialol.
Jonkay nana hono gacce wonno waɗe yaade e himɓe maaliɓe ni nden no wona catte wonno waɗe dow soogeji jogiɗi laamu ɗi duuda ngam CDAO e hoore muɗum wala n tokki dow ko tuugino ɗum endan kasi e laabi duniya ko joƴƴina dow fii hokkugol himɓe hakkeji muɗum en. No heɓo joni tawe gam himɓe ne jiɗi fa moƴƴinana koye mumen tan ko hoƴa bonninana hono himɓe woɓɓe feereɓe na ɗum kay waɗayne nden no CDAO wala fo e dow gonga ko fewi seeɗa kala ko saabi ko mbimiɗo konno CDAO wala dow gonga gam ɓe garino maali caggal himɓe ko watto noga e toto mbarama e ley laamu Ibrahim Boubacar Keita ɗum ɓe mbiya Ibrahim Boubacar Keita dow majjum baafu ɓe mbiyayi nenne joni no heɓo joni CDAO wari wiya kañum tokkan Ibrahim Boubacar Keita wara himɓe muɗum tanna to ɗum waɗi ko mbimi CDAO wala n tokki gonga ko fewi seeɗa.
Hey banna no gonɗa ko woni habaruji on?
Subhanallahi bannirawo warjoɗo haalana.
Alhamdulillahi tunde meɗon kiira woodi ko wonde ɓerna an ko jimmimi haalanma dow majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no
keñimi coye luumo nde loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kiira gooto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dogge nde leñol e himɓe kureere.
Inna lillahi hunde o wela baanon nanol
hannon no nanmi dahirde maɓɓe innira on yiɗi ɗiko golle loktoroɓe mo alta kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe dogga mo illa wurtaki ñogungu COVID-19.
Hannda himɓe nanga hulugo lokotoroɓe
kulol ñogungu COVID-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magata ɓe fuu.
Nonnon banndirawo seeɗa en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayi ɗi himɓe imma ñawgun en nden tan non ketten kisen imma maggu.
Innira e ñaño fuu no tawaymo imma waya ma ñamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nonni jonka e gartan e yewtere meɗen pindinol laawol ummotongol Ñamey yaade hamdallah kilooji sappo e joyi e gallure nden taƴi illa alal jeegom lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay ɗum du ko sabbi mbini ɗum woni Allah e ƴuwoole mawɗe toɓuɗe nder balɗe bittiɗe ɗe ɗo nder Ñamey ngol laawol du tokkirol mum tiiɗani jom en looreji sanne amma ɓe keɓi dabare no ɓe mbittorto yerno Adama dawaki famminiri Sumana Amadou Firti Fulfulde.
Saga gooru mo nana kiloji sappo e joyi gallude Ñamey dow laawol filin je ɗon wonto himɓe wonɓe nawaɗo jahangal hakkunde Ñamey yaade gure dow laawol ngol ɗum woni hamdallah e ko nandi e muɗum no gonno keɓa saɗaro ma sanne saabu laawol ngol enɗan taƴi illu ñande alal jeegol lewru septembre nogayi ko ndiyan toɓuno jonka hono awƴoɓe looreji ɓen gara jippina fongo ngo joomum en jolo yanata looreji fongo ngoto ɗum wonno ko Oumar Modi goto e awƴoɓe mobilaji ɓen endan wonno fammina
goro kanka ne kar kente gano haro
diyam de neddo nati dam fa he kente dan nanganta neddo loreji du bawa nati der majjam de no wondi himbe tilayno yoji nyame din daro sengo goto yoji har belle yaradu daro harni gadduka himbe fu sey jippina himbe mum be jola be jawta be nato lore katu jome loreji ben sey dara caka mum e mujjina himbe hana bawde gongodi denne de wi ama dum beede ceede himbe torro
gadini imam wota hay tonton asti
nder himbe wala be endan wobbe no mbay jolande ko e mu en kanon woni wobbe sey ne goddo ardi dum en jolni dum e le ndiyan don endan honni be do yoybe belle yarno fa nyeme
arodaino
diyan ni wari dari do dow beddolgol fa loreji din bawa jawti min jolni hore am gam mido andi lawol
da bay ay go fondara am kulu
kangay fura harora harogo cecci
ko natumi der diyan dan dan tefanni dan dillide neddo wallahi min gattane jungo gandiyan dan wala fu ko yirna ba sedda ko nanganta neddo fa hedani idan wawi wari neddo ne dottibe no tampa sukabe no tampa minen jogi cukalo keccoy to min padi e makko say baligiji wittintamin der diyan dan
kal baligay no bora bisani
Ibrahim Umaru le carrière gollano no jolna himbe dum heba sedda ko huntira hajeji makko
aywo e sigite kala
min denno lopal ni choppanno mi mido sonna ko diyan wari sey nyami no kure den den min dum mi nati mido jolna himbe de neddo wari de wala arena suka miden jaba woygu himu min jolna dum de jomun no wodi are mawde dum miden jaba hemre de jomun gonga fu holli ko wala sey min ballira dum sabi Allah
bisandi yam yam dum bora sinda
joni woni laabi didi ko laawu gono taji hakkune nyame e hamdallahi hitan dum nade sappo jeddi dum gol taji non non endan ko ndiyan mawdan gon warno na ko dungu helti himbe hebata fu wittoro do laawu gol endan filotobe bi ndiyam yo fata laawol mudum kingol
dawan to kibaru je mede fulfilde tileden ele jon kambo e leedu hettin en jangato mi gaddata on goddi kirten to jamhirti
Ketine sigilaji studio kalangu kadi to tawado der duniyaru do Facebook studio kalangu
Facebook studio kalangu
no welcome sanne mi do feccide dum